guddiga anshaxa ee u qaabilsan habsami u socodka qaybinta kaadhadhka ayaa maanta shir jiray oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa. Waxay digniin u jeediyeen xisbiyada kulmiya iyo wadan iyagoona ku eedeeyay inay wadaan olole baalmarsan shuruucda u yaala doorashada. Sida ay sharaxayso Sucaad Ibraahin Cabdi, waa guddoomiyaha guddiga anshaxa doorashooyinka ee Soomaaliland.
Sida ku cad maaragta habdhaqanka xeerka habdhaqanka xisbiyada ee kaarqaybinta ee xisbiyada iyo komishinka doorashooyinku kala saxeexdeen bishii April 2017 iyagoo ogsoon in heerka habdhaqanku ka reebaya xisbiyada inay sameeyaan olole ka hor waqtiga doorashada ee sharcigu jideeyey iyo inay adeegsadaan hadallo xanas ah oo u leh bulshada ama kala kaxaynaya bulshada. Kadib markay arkeen qodobada xeerka habdhaqanka muddada kaarqaybinta, gaar ahaan qodobka 7-aad, farqadiisa 3-aad, 4-aad iyo 5-aad, kadib markii ay darteen ficilada labada xisbi ay ka wadaan gobolka Tabeed iyo deegaamadiisa, kadib markii ay heleen darteen cabashada xisbiga Wicid ee simadeedu tahay Wicid 2017 ee maalinta soo baxdayna ahayd bishan Julaay 9-keeda 2017.
Guddiga ayaa waxay sidoo kale ay uga digeen labada xisbi ee kulmiye iyo wadani inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii ay u hoggaansami waayaan xeerka anshaxa oo ay hore u saxeexdeen saddexda xisbi qaran iyo sidoo kale komishanka doorashooyinku. Mar kale Sucaad oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tiri,
guddigu waxa ay darteen arrimahaas oo dhan waxay iyagoo kana daaraan degeen waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya wadani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmarsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaanadiisa, isla markaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu ogol yahay iyaga oo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan si waafaqsan xeerka anshaxa ee xisbiyada iyo komishanku wada saxeexdeen.
Hadalkan ka soo yeeray guddiga anshaxa ee u qaabilsan ilaalinta habsami u socodka qaybinta kaadhadhka ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay xilliyadan gobolka Togdheer iyo Maroodi Jeex ay ka socdaan kaadhadh qaybinta, isla markaasina hogaamiyeyaasha xisbiyada kulmiya iyo wadani ay maalmihii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen gobolka Togdheer, halkaasi oo kasoo wacyigelinta qaadashada kaadhka ay sidoo kalena la kulmayeen taageerayaashooda. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa hore uga digay in xisbiyadu olole sameeyaan xilliga ay socoto kaad qaybintu. Sagal Mustafa, VOA, Hargeysa.